21 vha vhadzi artisan vhoṱhe vha ṱuwa vha ya u wana mishumo ya vha na miṱa ine ya khou vha uri yo thomiwa nga murango hoyunoni wa henoni programu. Musi vha tshi sedza ri tshi vhea phanḓa kha miṅwaha miṋa miṱanu i ḓaho kana ya fumi i ḓaho, impact yone ndi khulu nga maanḓa muhashi na vhathetshelesi.
Ndi zwone, zwiṅwe zwa muthetshelesi wa vhovhusa ho vha heḽi ḽa u shela mulenzhe kha EPWP uri i tou vha mbetshelwa, ndi khou tea u vha ndo shela EPWP i kha tshiimo tshifhio?
Hu na vhathu vhe vha shela mulenzhe kha EPWP miṅwaha miṋa miṱanu yo fhelaho. Havho vhathu vhoṱhe dzinambara dzavho dza dzibasari nadzo ri a dzi ḓivha uri ndi nnyi o shela mulenzhe lini, u bvene nge mura tenda vhone vha vha vho vhuya vha shela mulenzhe kha henoni mbekanyamushumo. Vha dzivhe muhashu uri henoni mbekanyamushumo ya PWC ro anganyela uri musi hei mugaganyagwama u tshi yo fhela ngeni phanḓa ri vhe ro no vha na vhathu vho no swika miḽioni ṱhanu na nthihi. Zwi amba uri rine ri khou sedza kha vhathu vho no swika miḽioni ṱhanu na nthihi vhone vha ḓo vhuya vha vha vho shela mulenzhe kha EPWP. Mbekanyamushumo iṅwe na iṅwe i tifulo vho ḓa na nḓila ya u kona u fhungudza kana na nḓila ya u kona u manga vhathu uri vha wane tshumelo, ngauri arali ra sivhe na mbekanyamushumo kana ri sivhe na maitele a uri ri ṱoḓa vhathu vhafhio na vhafhio na vhafhio, ri ḓo vha na thaidzo muthu muṅwe na muṅwe a tshi vho nyaga uvha tshipidio tshinoni. Fhedzi ni ya ri khou ri arali muthu avho o vhuya participator a tshe muswa a na matriki, o phasa matriki o ita metse na science kana o ita M2 a vha na trade theory, havho vhathu ri khou vha vulela mavoti kha vha ḓe rine ri ḓo vha thusa.
Kha ri ṱanganedze mbudziso dza u fhedzisela musi vha sa sia zwidodombedzwa zwa hune vhathetshelesi vha nga kona u rumela hone khumbelo. Ndi masiari 015-297-1709 ndi zwone nomboro dzashu dza luṱingo. Ndi masiari muthetshelesi.
Kumbe vhudzisa kuri rine vhone ra rongo ita metse vha reta literacy rine vha ri valela mini nga nnḓa?
O arali vho ita metse literacy uri vha a kona u vha tshipida na?
Iya.
Ndi zwone, vha nga thetshelesa radioni musi mini wa tshi vha tshi ḓo vha fhirisa. Ndi masiari muthetshelesi.
Masiari Rotende.
Ah.
Nda ṱangana nga nengai mashaba kinga ndi mukora. Ndi khou ḓo ḓivha uri artisanship na three zwi fhambana gai ri tshi amba nga EPWP.
Oh, vha ḓo vha ri artisanship na mini?
Na EPWP phase 3.
Oh, zwo luga, vha ḓo thetshelesa radioni.
Nda.
Ri khou livhuwa mbudziso. Vho dokotela vha nga fhirisa nevha vha kona u sia zwidodombedzwa zwa hune vhathetshelesi vha tea u rumela hone khumbelo dzavho?
Vhathetshelesi na Rotenda, musi vhathu vhono a tshi vhona uri haaḽa mafhungo enda amba dziḽa dzi ndalukano a nadzo, wa ya ofisini yashu i no wanala Polokwane ya a submitha zwidodombedzwa zwawe kana ofisi i wanala kha Suit 2310 Rabi Street, corner Hans van Rensburg and Rabi Wyndham Park Building, Polokwane. Kana arali a khou xela kha founele muthu ono vhidzwa upfi Vho Yvonne Yuda kha 083 771 0107. Kana arali muthu a Mpumalanga kha founele Vho Leslie Mthangeni kha 082 957 4295, kana aye hangeni ofisini dza regional dzire Nelspruit, office 30 Brown Street, Canada Bank Building, floor number 9, kana a bve ngeno Pretoria hafha kha Pretoria Street hune ra u vhidza uri Center Walk Building, a ṋamele aye kha floro ya vhuṋa office number 428, a humbele u vhonana na Vho Tshifhiwa Nkuneleni, kana a vha founele arali a khou xela kha 079 511 2663.
Ndi zwone, ro livhuwa nga maanḓesa tshifhinga tshavho Vho Dokotela Ntela uri ndi vhuye vha isie na musi ndi mbeu kha muṅwe u ḓo i dzhea muthusi a kona u shandukisa vhutshilo hawe. Ro livhuesa tshifhinga.
Ndo livhuwa vha swina tshelesi na.
Ndi zwone, ndi Vho Dokotela Ndavheleseni Eric Msekene u bva kha muhasho wa swaṱa zwa muvhuso ri tshi khou lavhelesa mbekanyamushumo ya Expanded Public Works Program EPWP Monitoring and Evaluation. Ndi vhone Chief Director, ri tshi khou lavhelesa uri henoni mbekanyamushumo i ḓo i khou tshimbila nga nḓila ḓe. Yavho Yuda, nomboro ya vha i si ya Limpopo 083 771 0107.